Sawa nafuta namba yako sitokutafuta tena, sitokupigia tena na hata meseji sitotuma. Japo moyo wangu umegoma kumpenda mwingine, ila inanibidi tu niache kukupenda. Uendelea tu na mambo yako, sina shida na wewe mimi, ila asante sana kwa kudanganya moyo wangu. Na sitoke mtu akasema ananipenda tutagombana, mana nishachoka kuwa mjinga kila siku mimi tu akudanganya. Na sitaki tena ya mambo ya kupendana pendana, yani moyo ndo ushakoma toniona nikipenda tena. Bora nibaki mwenyewe, bora nijipende mimi, bora niwe peke yangu mimi. Pendaneni nyinyi, nimewaachia nyie, nimewaachia nyie. Haya mapenzi nimewaachia nyie, ni mtu mmoja tu ndo amefanya mimi.
Nayachukia mapenzi,
nayachukia mimi,
nayachukia mapenzi.
Sitaki kupenda mwingine mimi,
nayachukia mapenzi.
Sitaki tena shakoma mimi,
nayachukia mapenzi.
Yalaaniwe mapenzi, yalaaniwe mapenzi. Hivi kwa nini watu napenda tusipopendeka? Wenye mapenzi ya kweli mara nyingi ndo tunaoteseka. Hivi kwa nini akijua unampenda anabadilika? Ah, yani ukimwonyesha unampenda naanza kukutesa. Nayachukia mapenzi, nayachukia mimi. Yana watu wake mapenzi laso mimi. Nimewaachia nyie, nimewaachia nyie. Haya mapenzi nimewaachia nyie, ni mtu mmoja tu ndo amefanya mimi.
Nayachukia mapenzi,
nayachukia mimi,
nayachukia mapenzi.
Sitaki kupenda mwingine mimi,
nayachukia mapenzi.
Sitaki tena shakoma mimi,
nayachukia mapenzi.
Yalaaniwe mapenzi, yalaaniwe mapenzi.
It's Two Stadium on the beat.